Ningependa kwanza kusema ya kwamba juzi Deputy President wetu ambaye ni rafiki yangu Bwana Rikiji alisema baraza anapinga watu kutoa ushuru. Mheshimiwa Rais, I want to confirm you today ya kwamba on behalf of the 47 governors we are supporting your initiative to collect taxes. Hatuwezi kuwa na maendeleo hapa, hatuwezi patiana huduma bila watu kutoa pesa. Kwa sababu mimi kama mwenyekiti jambo langu ilikuwa kuhimiza wananchi watoe maoni through public participation. Na sisi pia magavana, Mheshimiwa Rais, sisi tuna mahitaji. I want to appreciate you kwa sababu wiki iliyopita ulitoa pesa bilioni 33.3 ambayo ni mwezi wa Aprili, na kesho ama kesho kutwa we are also expectant to receive 31.45 billion. Na vile tuliongea tukiwa airport, I'm very convinced that you support devolution. Kwa hivyo siwe na wasiwasi, mimi kama mwenyekiti wa fedha na mambo ya mipango, we support your initiative for the development of this nation.